shuba uzongivikela ugogo phawuma sekulala uzongibhekela ugogo usangikhumbula lapho wangishiya khona awusangikhumbula lapho wangishiya khona phansi sowethu
Simbi daba matuta.